Atanga Bunzama with Shibam Shika Shika. Don't know but my great. Well, it's time to go into president. Yeah,
Alipo Valemi Lakati Kalapampa. Bona ima hujina city kushamba. Wa isafani na kufa. Mme wangu baba choisi hai wa ila gamba. Alipo Valemi Lakati Kalapampa. Bona ima hujina city kushamba. Wa isafani na kufa. Mme wangu baba choisi na nasi uli gamba. Wazia Clara, saka mafara. Asina kuhara. Mboda kuona tichifani nsara. Mawindi tia miachati sunungura. Yeah. Haile duwe tine chichemo. Tirowe inesha mpete demo. Inga tinombo chengeta mitemo. Pakukai zira tinoda mpumo. Halipo walengi wakati karapampa. Kona ima wendi nasi tiri kushamba. Waisa fani na kufa. Mme wangu baba choisi hai wa ila gamba. Halipo walengi wakati karapampa. Kona ima wendi nasi tiri kushamba. Waisa fani na kufa. Mme wangu baba choisi na nasi uli gamba.
Manje mchatora ya tese. Chimundi chikula na misa monu wese. Dipo pano pasaza rekurirese. Mawindi mangani animu zimbabu yese.
Seke wane chupa yero.
Hata
Hata
Wasta Changi
Waero chirunga
Chota.
Rest in peace baba Joyce.
Kule
Lazi Ambassador we Mawindi.
Halipo walengi wakati karapampa. Ona ima hundi nazi tiri kushamba. Waisa fani na kufa. Mme wangu baba choisi na nasi hundi kamba. Wazia Clara, saka mafara. Asina kufara. Mboda kuona tichifani nsara. Mawindi tia miacha tisunungura.
Yeah.
Haile duwe tine chichemo. Tirowe inesha mpete demo. Tinombo chengeta mitemo. Kakutai zira tinoda mpumo. Halipo walengi wakati karapampa. Kona ima hundi nasi tiri kushamba. Waisa fani na kufa. Mme wangu baba choisi hai wa ila gamba. Halipo walengi wakati karapampa. Kona ima hundi nasi tiri kushamba. Waisa fani na kufa. Mme wangu baba choisi na nasi uli gamba.
Uncle Balox Mawindi to the fullest.
Maloti.